uje abakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo aho muri hose mutwumva kuri mikoro hano I Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi
dusangira ijambo
dusangira ijambo
dusangira ijambo
Mu kiganiro cy'uyu munsi turaho ijambo mugenzi wacu Eric bagira ubusa ukorera mu Rwanda
Abakunzi badusangira ijambo nange nongeye kubasuhuza nkuko mubyumva ni Eric bagira ubusa
turi imutobo mu majyaruguru y'u Rwanda mu karere ka Musanze ahari gutangirwa amahugurwa kubahoze ari abarwanyi bo mu mutwe wa FDLR urwanya leta y'u Rwanda
nibutse ko ari umutwubarizwa mu burasirazuba bwa Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo by'umwihariko rero hano mu Rwanda haciye hafi amezi abiri hageze abasaga 1500 nk'uko komisiyo yo gusubiza mu buzima busanzwe abari abasirikare bitangaza ubwo muri abo ngabo harabarirwamo n'imiryango yabo
reka dutangire tuganira n'abamaze iminsi hano watangira wibwira abakurikiye radio ijwi rya Amerika mu kiganiro dusangira ijambo
nitwa Rwandema Joseph nari n'umusirikare
kwipetiri he
Peti najyanye muri kantonuma kuko twari muri za kantonuma rya majoro.
Mhm. Wowe
nitwa Wamuru Enias. Peti ryanje ni majoro.
Eh mwese muri aba majoro. Wowe numvise wakwita doye?
Nge ndi doye hano muri iki cyiciro cya 65 hano imutobo. Ubwo nkaba ndi majoro nkunda bose Sebastien.
Wowe bagushinze iki?
Ndi Fego doye.
Eh wungirije doye. Wowe
Yewe bashinzwe isuku y'umubiri
nubwo nokuvuga ngo niwe umenye amazi aho bogerana ibiki byose
bafite isuku mu myambaro imisatsi kwiyogoshisha
eh wowe ushinzwe iki
nge ndumujyanama muri iki kigo
ah wowe
nge ndumunyeshuri muri iki kigo ariko nyine nibijyanye discipline nkagira mu ruhare rwa mbere
mugenzi wawe
nge nitwa Sibomana Théogène abana rinjiye muri kantonuma 2014 ku ipeti rya majoro.
By'umwihariko rero muhugurwa twavuga ko kugeza ubu ngubu bimaze kubafasha iki?
Kugeza ubu ngubu igiti cyanjye kimaze kumfashamo ni uko maze kumenya igihugu umurongo kigenderaho ibyo twize bituma imyumvire kuko buri gihugu kigira imyumvire yacyo ubu tumaze kubumba u Rwanda nyine umurongo abanyarwanda bagenderaho muri iki gihugu. Icyo ni kimwe ikindi nuko mahugurwa tumaze kubona ubu turi kugenda tumenya igihugu hari byahindutse byari prefecture biba intara byari amakomini biba uturere amasegite biba imirenge none hajeho n'utugari n'imidugudu ubu tumaze kumenya kugira ucyubatse mbese inzego zacyo
aha bwa mbere mungera hano bababarura numvaga bagenda bababwira ngo vuga prefecture wakomokagamo Wewe wakomukaga muri prefecture ubu ni ndihe ntara kugira ngo twumve koko niba nayo masomo mu yacengera.
Nakomukaga muri prefecture ya Gitarama ubu ni ntara ya Majyepfo.
Mukahe karere?
Mu karere ka Muhanga.
Yari ihe komine?
Akarere ka Muhanga gizwe mu komine menshi ubu ngiye nakomukaga muri komine Buringa.
Okay. Wowe noneho wavuga ko amasomo mu gihe giciyeho bimeze bite?
Mu gihe cy'amezi abiri gemaze hano kubera ko nageze hano ku itariki 16 z'ukwa 11 aho dutangiriye amasomo nta gihe kirarenga cyane ntikirarenga ukwezi ariko amasomo ari kugenda neza kubera ko tumaze gusobanukirwa byimaze yo politike igihugu kigenderaho abenshi muri twe bamaze guhindura imyumvire kuko imyumvire bari bafite yari imyumvire yo hasi ari imyumvire y'abantu bamaze imyaka irenga 20
gumaho ngaho yivuze imyumvire yo hasi ushatse kuvuga iki
imyumvire yo hasi ni ukuvuga ngo umuntu yagendaga cyo wumvise cyabakiza cyabakiba ariko wowe ukumva ko ugomba guhakana gusa akaba ari byo bikurimo ikibona cyose ukumva ari kibi yewe kabone nubwo bakubwira ngo igihugu kiratemba amata n'uvuki rugero ukawumva ko ari ukubeshya ko ari bibi ari umuntu ushaka kukugirira nabi nyamara ashaka kukurokora
umunsi wawe wa mbere hano warasinziriye byagenze bite
bo nge narasinziriye kubera ko kuvanje nishimiraga ko ngarutse mu gihugu cyambyaye nyuma y'imyaka 24 ntazi n'isura yacyo
winjiriye igisirikare hehe
nge ninjiriye igisirikare muri Kongo
uvuka he
nge mvuka mu mujyi wa Kigali
wazanye n'umudamu n'abana
naje njye nyine kubira ko ntago twabanaga bo babaga ukwabonanye mbukwaki
ntuzaho baherereye
ndahari
bahereriye he
abana banje baba muri iki gihugu ariko ntitwabonaga
baje nabo muri uku kubatahura ku ngufu byaje
oya bo baje muri gahunda bo twumvikanyeho ntabwo navuga ngo muri gahunda zabo gusa kubera ko bo baje tubyumvikanyeho ariko bo baje imbere cyane ntabwo baje ntabwo twarindiriye ko tuzana nabo
hano turi kuganira n'abamajoro muri FDR ariko noneho naje kumvamo ko harimo Duaye Duaye bagugize Duaye bishingiye kuki
mbese nageze hano ku itariki 16 z'ukwa 11
uturutse he
nturutse muri Equateur ubwo twari turiyo twari twarajyanywe na guverinoma ya Kongo bajya kudufungira muri prizo ubwo biba ngombwa ko bagomba kuducyura tukaza mu gihugu cyatubyaye byaradushimishije ubwo tugeze hano bamaze kutwakira baraduteranyije twari tugeze kuri 210 haje ibyiciro byinshi ariko twe icyiciro cyacu nicyo cyaje imbere nasigaye ubuyobozi bw'ikigo cyane muto bongera icyizere bangira Duaye
kurebye gutya bakugira Duaye cyangwa hari icyo bashingiyeho ubona wenda uri umuntu uri sharp bimeze bite wa muntu uza mbere mu bitekerezo bimeze bite
byerekeranye n'amapeti iyo uri mukuru mu gisirikari bakugira Duaye aho ugiye hose
turasenda no kunyigisha nkuko nagimba z'abagenzi bawe bamajoro wowe urazibona ute n'imbeshyi ngo uri Duaye
nkurikije uko nabibonye nkurikije twakirwa twakiriwe neza batweretse urukundo batwereka ko igihugu kidukeneye kugira ngo dufatanye n'abandi kurwubaka kuba ku Rwanda rwacu batweretse uko igihugu cyubatse batwereka nuko igihugu gifite uburyo bwose bwo gushaka ko abana b'u Rwanda bagaruka mu Rwanda tugafatanya kurwubaka ubwo inyigisho nkurikije ku giti cyanjye inyigisho ziri kuducengera kandi turi kuzifata ku buryo bwiza
buri muntu agira umwihariko kuko yumva umwihariko kuri wowe wavuga ngo iki cyaranyuze birenze niki
batweretse inzira yose umuntu agomba kunyuramo kugira ngo abone amahoro ubwo rero ariyo nzira nziza u Rwanda rukoresha rufasha abanyarwanda gutahuka kugira ngo baze mu mahoro kuko nta mahoro nta majyambere nta n'ibindi byakorwa icyo cyaranyuze kubera ko twageze hano natwe tukakirwa neza tukabona ko u Rwanda rufite amahoro nanjye nanyuzwe niyo nyigisho bampaye
wewe nzira igisirikare ryari
ninjiye igisirikare nanjye mu gihe cy'abacengezi turi hano muri majyaruguru y'u Rwanda
uvuka hehe
uvuka hano mu Ruhengeri aho zari komine Nyamugari
ubwo hari mu wuhe mwaka
umwaka w'1998
winjiye igisirikare wisujya muri Kongo
ubwo ninjiye igisirikare ubwo noneho hasigaye igihe kigeze cyo gusubira yuko abacengezi bari muri kano karere bigeze igihe cyo gusubira muri Kongo dusubirayo nyine tujyana n'abandi amasomo nyayo ya gisirikare nafatiye muri Kongo n'igishwa n'abari badukuriye
ndabona ufite telefone nka Duaye ukuriye abandi hano bari guhugurirwa imutobo ariko amakuru dufite wenda uri buze kuyampakanira cyangwa uyanyemerere nuko haba hariho kuvugana umuntu wa hano akavugana n'umuntu wo muri Kongo akamubaza amakuru ese ko mwatashye abimeze bite nabyo bibaho hano
hano ntabwo biri kudushobokera kuko guhamagara umuntu muri Kongo uri hano nta mwaye yuko ari ibiciro byarazamutse kufite telefone udafite amafaranga ntabwo wabona kuvugana nawe ubundi nzira twagombye kunyura hano ikigo cyari gifite uburyo bw'umwihariko bwo kuduha telefone bakaduha na mwaye tukavugana nabo twasize inyuma muri Kongo kugira ngo tubatinyure tubereke ko igihugu twasanze ari igihugu kidukeneye kandi igihugu kitwifuza ariko ntabwo ubwo buryo buragerwaho
mujya mutanga ibyo bitekerezo kuba bakuriye kugira ngo babashe kuba bareba niba hari icyo babikoraho
urabona twakiriwe turi byiciro bigeze kuri 4 kandi bikurikiranye byihuta cyane twarabibabajije ariko bavuga yuko mu gihe bacyarujistra bagenda babarura baje ukuntu bagenda batwingiza mu magrupu ukuntu tugomba kubaho na za famiye bazerekeza ahantu mu miryango yabo yabazanye nabo ubwo habaye umwanya muto cyane ku buryo bitari guhita bikorwa ako kanya ubwo rero nkaba nizera ko ikibazo twagitanze nabo bakaba cyitegura kugira ngo bazakidufashe mu turere ko twatinyura abandi kugira ngo baze
ariko nka Duaye Nyamugenda mu b'imbere ni kuba ariko nakwita ndibwira n'ubu ngubu ntabwo wagenda ukabibaza se cyangwa ugakurikirana ngo ko twabahaye igitekerezo kimeze gutya kandi nk'uko n'ubundi kigamijwe ari ukubaka u Rwanda ntabwo icyo kibazo bashobora kongera kutakira se
ubu ndabona muri iki gihe tumaze gusa naho twese turi dutuje neza nta kibazo ubu muri kano kanya
ndumva Adriteri ari hano yaramaze iminsi muri konje y'iminsi mikuru yariho ubwo ndivuze ku kimugezaho ture kwa kidufasha
ndagusaba nawe ubunararibonye bwawe ku munsi wa mbere ku butaka bw'u Rwanda urahageze twumvise namakuru ko baje bababoshye wageze ku butaka bw'u Rwanda wimvise ute
mu ntangiriro nyine urazi ko ari ibintu biba biruhije twaje tuboshye kandi naho twari turi twari mu ibohero kuri indege ntago twigeze tubohwa ariko tugeze ku kibuga cy'indege hari ya Igoma bahise batubohwa twumva ko ibintu bihindutse twongeye dusubiye mu ibohero ubwo tuza tuboshye tugeze hano mutobo bakimara kutuvanamo ingoyi bari batubohesheje nibwo umuntu atangiye gusubiza umutima mu nda muri make guhera icyo gihe kugeza uyu munsi ibintu byagiye bihinduka buri munsi bitwerekeza ku byiza ikitwa gibohero twasanze ari igihugu kitwakiriye ari umubyeyi wacu igihugu washizeho inshingano zo kugira ngo batwakire
aka dukomeze harya wewe witwa nde
nitwa major Uwamahoro Elias
uvuka hehe
mvuka mu karere ka Musanze mu cyahoze ari commune Kinigi
eh uri wanyu rero
ni hafi yaho
dusangize nawe ubunararibonye bwawe ku munsi wa mbere ku butaka bw'u Rwanda
ku munsi wa mbere ku butaka bw'u Rwanda nkurikije uko twaje tumeze nari mfite impungenge zaho ngiye nuko ndi bufatwe kuko twaje tuziritse nk'uko babwiye bagenzi banjye ubwo tumaze kugera hano dore ko hari na nijoro bamaze guca ayo makamba aratuziritse n'umuntu watangiye gusubiza umutima mu giteriko agira ati ahari yenda inzira bari kunyuza ntabwo ariyo ubwo abayobozi batandukanye ndetse bo mu nzego nkuru z'igihugu baje kutwakira ako kantu kaduha imbaraga kaduha ingufu katwereka ko tugeze mu gihugu ko tugeze iwacu noneho impungenge zitangira kurangira ubwo tubona ko tugeze mu bacu koko baratwakira turasaba abana dusubiza umutima mu gitereko
hari amasura wabonye mu baje kubakira ku buryo wahise uvuga uti naka ndamuzi twarabanye mu ishyamba
bo mubaje kutwakira abo twabanye mu ishyamba ntabwo bari benshi binda bari bahuze hano ariko nkari nkubona menye ni komiseri hano muri iki kigo cya Mutobo ubu bita Elia yarabarimo ndetse harimo na gavana w'intara wagerageje kutwakira nawe yararimo ndetse na president w'iyi komisiyo Mukantabana nawe yarahari ibyo byose bidusubizamo icyizere kuko u Rwanda koko rukunda abana barwo kutwijwe n'abo bantu bakora uko tubatiye
ubundi abantu b'abasivile bashobora gutangazwa no kumva ngo umusirikare yaje afite impungenge wenda karagaciyemo
impungenge umusirikare ntiyakagombye kuzigira igihe ari ku rugamba ariko kuko twe twari twararambitse intwaro tutakirwana turi gushaka guharanira amahoro noneho nyuma yayo icyo gikorwa cyo guharanira amahoro badutera amakamba izo mpungenge rero n'ubwo uri umusirikare nanone uba uri umuntu icyo tutagikora
kubutse bakurikira radio y'u Amerika mu kiganiro dusangira ijambo ko tukiganirira mu majyaruguru y'u Rwanda mu kigo cya Mutobo cyakirirwamo abahoze ari abasirikare turaganira n'abahoze mu mutwe wa FDLR we uri nde harya nyibutsa
mu Rwanda mu Joseph
uvuka hehe
kera yari prefecture ya Bitare commune Gishamvu mu sector ya Kibanda rero mu ntara ya Majyepfo akarere ka Huye umurenge wa Gishamvu akagari karacyari mu kibanda mu Rwanda
wageze mu Rwanda ibyo byose ubizi cyangwa wabimenye yana
bo ntabwo nari mbizi neza icyo nari nzi nuko ari mu ntara nari mu ntara ya Majyepfo akarere nari jinganyaga nimba ari Nyaruguru cyangwa Huye kubera yuko komine yacu hari igipande kimwe cyagiye muri Nyaruguru kindi kiza muri Huye kugeza aho nibwo nari mbizi
mbere yo kwinjira ku butaka bw'u Rwanda wari ufite sura ki ku Rwanda
bo isura amakuru yari menshi ariko ibyinshi byasaga nk'aho ari bibi kubera amakuru twagendaga tubona dusoma kuri za interinete amaradiyo mpuzamahanga saraporo z'imiryango irengera uburenganzira bw'ikiremwa muntu ibyo byose rero byatanga gisuri tari nziza cyane
wowe wazanye n'umuryango
nimaze n'umuryango
none haciye igihe niba ntibeshye ni nk'icyumweru gisaga abadamu banyu n'abana basubijwe mu buzima busanzwe ubu bari mu miryango mujya mumenya makuru yabo
amakuru turayamenya nta kibazo turavugana umunsi ku munsi
bemere kubasura hano
hano tukihagera baduha uburenganzira bwo gusurwa babikoze inshuro ebyiri dusurwa ku cyumweru ku cyumweru ariko nyuma byaje guhagarara batubwira ko iyo gahunda bayishyize rimwe mu kwezi ubwo dutegereje kuzasurwa kuri 27 z'ukwa mbere
nawe wazanye n'umudamu
yasigaye muri Congo
kubera iki yasigaye muri Congo ntago mwabanaga ku buryo bashoboraga kugufata nawe bakamufata mukaza
mbere yuko tujye mu makantonuma muri Congo murabizi ni imirwano twahoragamo intambara yo zikagenda zitatanya abantu ubwo byabaga ngombwa ngo umuntu ahungire aho ubuzima bushoboka mbere yo kujya muri kantonuma rero yarahungiye mu gace tutari turimo ubwo baza kutugeza iyo tugeze muri kantonuma ntari kumwe nawe tugeze muri kantonuma ubwo ibyo guhura byari birangiye yahagiye gusigara yacu
nta makuru na make ufite cyangwa ufite amakuru kuri we
amakuru mfite ntabwo afatika kugeza ubu ngubu nabuze uburyo bwo kuyashaka
aduhaye hariya bitonde
reka nkunda bose Sebastien
wowe wazanye n'umuryango
mbese ikibazo cy'intambara bwakizi twagiye dutatana noneho rero njyewe naje gufatwa njya no gufungwa muri prison nta nagomba kujya n'umuryango ubwo byari ngombwa ko sigaho twari turi aho nafatiwe ntaho hasigaye
amakuru mukayamenya mute rero wowe harayo ufite ku muryango wawe size bimeze bite
kubera nyine ikibazo kijyanye no kuvugana kuri telefone kitaragerwaho nta n'ubu ngubu ntago nza amakuru
wowe waba warazanye n'umuryango bimeze bite
nazanye n'umuryango
nabo basubiye mu buzima busanzwe mumenyana mute ku makuru
kumewe makuru ni dukoresha amatelefoni telefone nawe kudusura nyine uko wababwiye ugahunda irahari ariko ubungubu dutegereje kudusurwa tariki 27 z'ukwa mbere batubwiye ko ari gusurwa ari rimwe mu kwezi
numvise hafi ya mwese mwarinjiriye igisirikare muri Congo uretse uyu nguyu wakinjiriye hano mu Rwanda muri za 98 nibyo
oya ari ibintu wenda tutari gusobanukirwa neza nuko niba bavuze igicengezi ntabwo bihita bivuga otomatikoma ko iyo tariki ari bwo urugamba rwa FDR rwatangiye ahubwo ushobora gusanga ucyo buri umwe yita igicengezi aricyo kiri inyuma y'abandi ubwo rero bisaze kuvuga ngo biterwa n'amatariki cyangwa se naho umuntu yari ari cyangwa se n'uburyo wenda na circonstance yagiye yinjiramo ariko hafi ya bose icyo mpamya cyangwa se wenda ku ruhande rwanjye nuko nkanjye ubwanjye njye nakinjiriye muri FDR
ku rundi ruhande rero mwabaye abasirikare mu myaka buri muntu agiye atandukanye iyo bitewe n'uko ntabwo mwinjiriye rimwe kugeza ubu bwo muri ku butaka bw'u Rwanda ikibazo nabaza wabasubiza mu gisirikare mwiteguye kongera kugikora mu byumva mute muri serivisi za gisirikare
muravuga igisirikare cy'u Rwanda
yego
mu by'ukuri turi mu gihugu cy'u Rwanda igihugu cy'u Rwanda nicyo kizatugenera ibyo twakora ariko ko turi hano ntekereza ko buri wese afite icyo yifuza ku mutima we yakubwira
mbwira ahubwo ni ku giti cyawe
gitangira nahunze ndi umunyeshuri nifuza kurangiza amasomo yanjye nkakora ibindi nyuma ariko leta y'u Rwanda icyo yankeneraho ntabwo nacyanga
wowe ubimeze bite
byari byose gihe nta ku ruhande rw'umubiri ndacyafite imbaraga zo gukora imirimo yose nagenerwa n'igihugu bikurikije amategeko nayikora
wowe
njyewe nk'umunyarwanda numva serivisi zose leta yansaba nazikora njye naba nzishoboye
n'igisirikare wazubiramo babigusabye
ndi umuturarwanda ndi umunyagihugu gifite leta numva leta icyo gusaba nk'umuntu ufite inshingano yo kubaka u Rwanda no kugena na gahunda y'igihugu ntabwo wakwanga icyo ubuyobozi bukeneye
doye ntukuze
bo imyaka yanjye ndakuze
ingahe
mfite imyaka 53 ubwo rero igihe cyose u Rwanda rwanyakiriye ndi umwana w'igihugu imirimo igihugu cyose cyasaba nyishoboye nayikora
nawe nicyo kimwe
nanjye natawuse ngiye gufatanya n'abandi kuba ku Rwanda kugira ngo igihugu gikomeze gutera imbere ubwo rero ndi mu maboko ya leta serivisi yose yasaba n'ifite ubushobozi ndumva ntayanga gukora icyo cyanze
nawe nicyo kimwe bimeze
bo serivisi yose igihugu cyasaba nayikora nubwo wenda bakunda kuvuga ngo abasirikare bagomba kuba bari batoya bagifite imyaka mike ariko biterwa n'urwego rwa gisirikare umuntu arimo hano numvise bavuga ngo umuofisiye yashobora kugeza ku myaka 65 rero ndacyafite imyaka 57 urumva ko haracyarimo intera ndende kandi nka ofisiye nubwo imbaraga zo gusimbuka cyangwa mu mugongo haba hatangiye kuzamo amakare gakeya ubundi ofisiye akoresha ubwo cyane cyane ubwonko ubwenge kuruta imbaraga z'umubiri ubwo rero n'igisirikare wakimana gikora
dusoza ikiganiro n'abasaba buri umwe mbereye kuri duwaye wanyu kugenda dusangiza ubunararibonye bw'abantu b'abarwanyi mu ishyamba biba bimeze bite buracya umuntu agapanga iki abwakira agapanga
bo nkuko nge nabaye mu ishyamba kandi mbana n'abandi iyo umuntu ari mu ishyamba bone nibyo bita maki ubwo umuntu abaho nyine nk'inyeshyamba inyeshyamba ishakisha ubuntu uburyo yabaho igashakisha n'uburyo yategura ibyo kwitabara igihe cyari cyo cyose itewe muri rusange twabaga turi kumwe n'abandi bagenzi banjye tugashakisha uburyo twabaho mu byerekeranye na siruvi noneho nyuma yaho tugategura no kwitabara igihe umuntu aje kutwataka
mwatakwaga nande cyane
bo ibyo byose igihugu cya Kongo kirimo amarederi menshi cyane ku buryo iyo utabaga watatswe na guverinoma watakagwa n'abamayimayi ukatakwa n'indi mitwe yabaga iri hirya no hino abo bita abanyatura ubwo buri gihe cyose umuntu ahogara yiteguye
naje gutungurwa n'umwe wambwiye ngo mwasomaga amakuru kuri interinete mukumva amaradiyo mpuzamahanga birantungura mu ishyamba
mu ishyamba nyine nk'uko mugenzi wanjye we kubibwira ubuzima bwaho bwo burakomeye kugaho bukomereye nta mushinga abantu baba bari gucungana n'amaramuko gusa no kwitabara igihe baramutse batiwe muri iyo pove nanga suko kwicara waba arimo wagize amahirwe akabonaga telefoni wagize amahirwe akabonaka radiyo abafite akanya ko kugakurikira akamenyera hawe makuru atambuka hirya no hino uko ndi kuba amakuru agenda azinyukana
ariko nagiye numva nanone ngo ikintu bita ibihuha biba byiganje kuruta
birumvikana kuko amakuru aza ari menshi ariko ukuntu abantu baba batagira uburyo bwo kuyaverifiya ngo barebe ahaturutse usanga binagorana nanone y'igihuha gihari nicyo gituma abantu benshi banazirikirwa iyo bari ibihuha abantu barushaho kumva ibihuha gusumbya uko bakumva ukuri icyo gihuha kikabazirika rero niyo mpamvu bumvise ko igihuha ari cyo gifite agaciro bibiri
muri hano nk'abasirikare bahoze muri FDLR ariko mu kuhava muzaba mumeze nk'abajya gutangira ubuzima bundi bushya wabageze imbere y'ubutegetsi bwabubwira iki
inkunga zo ni nyinshi inkunga zo dusaba ni nyinshi urabona ni imyaka benshi ni imyaka 24 nkanjye ubwanjye ngiye wivugira nanjye maze imyaka 24 ntari mu gihugu birumvikana ko muri classe zose nkeneye inkunga ubwo rero inkunga nta handi nzazikura hano muri iki gihugu hari politiki iriho ya mbere nuko ugomba kwigira ukishakamo ibisubizo nturangamire cyane kuri leta gusa cyangwa se abavandimwe cyangwa se amafamiye cyane ko harimo abafite n'amafamiye yarangiye cyangwa se asigayemo bake nabo wenda nabo badafite ubushobozi buri bwinshi byumvikana ko tugomba gukoresha umuvuduko uhagije cyangwa se w'imbere kurusha abo twasanze kugira ngo twiteze imbere nayo inkunga nyinshi dukeneye n'iz'ibitekerezo nubwo inkunga materiyeri nazo niziboneka bizadufasha kwiteza imbere
ku ruhande rwawe
ku ruhande rwanjye nk'uko mubivuze nyine imyaka 24 ni myinshi ubwo ni ukuvuga ngo twaje n'imiryango nta kintu dufite na gitoya batubwiye ko nyine nituva hano hari amafaranga make bazaduha yenda kugira ngo ubashe kugura akambaro ubashe kugura akamatora agasafuriya ariko nk'icyo twasaba nyine mu gihugu twajemo kiratuzi ni uko nyine baranabidusezeranya ko igihe hazajya haboneka nk'akanya nk'akazi bazajya batwibuka cyane cyane ko tuzigishwa n'imyuga kugira ngo twibashe kwiteza imbere. Ikindi nyine ubwo ni ukuvuga ngo tujye mu miryango, turasanga imiryango yacu. Icya mbere umuntu aba yifuza no kubana neza n'umuryango asanze, noneho abandi cy'umuryango mufasha tukakimufashamo, kuko intambwe ya mbere arushya. N'umwana mutoya ajye gutera intambwe ya mbere bamfata akaboko, natwe turi n'urwo rwego. Ariko cyane cyo dutekereza twebwe niko tugomba gukoresha imitwe yacu n'imbaraga zacu, kuko ngo tumuhe akazi imvura ihise, tukwiteza imbere ku bwacu.
Reka dusoreze kuri Duwaye, ndabona n'igihe kigenda kidusatira. Duwaye, urasoza ikiganiro ugira ngo iki?
Ndasoza ikiganiro mbere na mbere nshimira Leta y'u Rwanda ku butwari n'ingufu yakoresheje kugira ngo yifuze ko abana b'u Rwanda bagaruka mu Rwanda bakarwubaka bafatanyije. Nkongera gushimira n'abayobozi ba hano i Mutobo ukuntu batwakiye kugeza kuri iyi saha, bakaba batwitayeho ku buryo buhagije, akaba nta wicwa n'inzara. Ubwo nanone nkaba nshimira abarimu batwigisha, saba ko rwose inyigisho zabo ziratunyura, kandi n'andi masomo asigaye tuzakurikira neza nta kibazo, kuko twese ubu twamaze kubona ko turi abavandimwe kandi turi bamwe mu gihugu cyacu.
Tumaze kumva abahoze ari abarwanyi muri FDLR bazamura imbogamizi y'itumanaho hagati yabo n'abo basize i Congo, twavuganye na Bwana Francis Musoni, umunyamabanga mukuru wa komisiyo ishinzwe gusubiza mu buzima busanzwe abari abasirikare, ni ku murongo wa telefoni.
Iyo gahunda twarabasobanuriye, nanubwo ari ukubasobanurira twabahaye amakuru uko dusanzwe dukora. Hari ya Mutobo tukagira telefoni zifite amafaranga ahagije, umuntu wese ushaka guhamagara aho ashaka guhamagara wese, ni serivisi yo gukangurira abantu gutaha.
Telefoni rusange iri aho ngaho mu kigo,
ni telefoni y'ikigo cya Mutobo. Rero ushaka guhamagara wese areba Santa Maria bakamuha agahamagara abo akeka ko badafite amakuru yuzuye. Ni nabwo buryo twashoboye kubabonera imiryango yabo bose mu gihugu, urabizi ko abagore babo n'abana bose bamaze gutaha. Nabwo buryo twakoresheje kugira ngo bamenye amakuru yaho imiryango yabo iherere. No muri abo ngabo bavuye za Kisangani, iyo telefoni bagenzi babo batangaza gutaha barabatelefonaga bakababwira ko uretse n'ibyo ngibyo twakoresheje na za Skype, n'abo ngabo bari muri Kisangani za Barungu bari kare bakavugana n'abari mu Rwanda ahangaha ari abatashi bavuye mu mashyamba, ari n'abandi bagenzi babo bene wabo imiryango yabo bakavugana. Rero uburyo bwo kuvugana hariya Mutobo ntabwo ari ikibazo, nta kibazo gihari mu buryo bwo kuvugana n'abo bashaka kuvugana nabo.
Niba mbumva neza, umuntu ufite telefone ye ku ruhande kwa kunda bavuga ngo barasaba amafaranga yo kushyiramo, ntabwo biteganijwe ahubwo hari telefone rusange. Murabona iyo telefone mwashyizeho navuga ngo imaze gutanga inyungu cyangwa kubyara umusaruro ku kigero kingana iki?
Yarafashije cyane, nta nubwo ikijyaho imaze igihe kirenga imyaka itanu ihari hari Mutobo. Rero byarafashije cyane, nanone biza byunganira biriya biganiro byo kuri Radio Rwanda yabisanga mu banyu, byunganira nanone iyo Skype nakubwiraga, byunganira n'abandi banyamakuru baza hariya Mutobo wabonye ko afunguye abantu bisanzura. Abanyamakuru benshi ari abo mu Rwanda ari n'abo mu mahanga bose bakunze kuza bakifatira amakuru y'imvaho bakayasakaza bakayatangaza, abantu bakumva ubutumwa bagenewe.
Birashoboka rero ko abo bavugaga ko bagejeje icyo kibazo cyo kuvuga ngo babaha amafaranga bashyire muri telefone zabo baba batazi iyo telefone rusange, niba ariko nabivuga.
Oya, barayizi iyo politiki yo kuvuga ngo uhe buri muntu amafaranga ashyire muri telefone ye. Ntabwo wamenye umusaruro wabyo, ntabwo byakunda, ntabwo bishoboka buri muntu ushaka amafaranga gushyira muri telefone guha amafaranga yishyira muri telefone ye. Kandi hari serivisi uburyo ashobora guhamagara n'uwo ahamagaye akamwakira. Kuvuga ko badafite amafaranga yo gushyira kuri telefone ntabwo aricyo kibazo, ahubwo ikibazo ni imyumvire yabo. Nabo ubwabo bariyo urabizi uko batashe batabishaka, bagombye kubapakira indege barabazana batabishaka. Ntabwo ari uko bari babuze amakuru, bari mu nkambi hariya twaravuganaga nabo kuri video conference, bakabyanga nkana ko badashaka gutaha, ko byose ari ugupfa bazasire mu nkambi.
Bwana Francis Musoni, turabashimye ku kiganiro muhayira Ijwi rya Amerika. Ku musozo w'iki kiganiro rero, nongeye kubashimira mwebwe twaganiriraga ku Ijwi rya Amerika i Mutobo mu majyaruguru y'u Rwanda, ikigo gitangirwamo amahugurwa ku bari abasirikare bagiye gusubizwa mu buzima busanzwe. Nshimiye namwe mwari mudukurikiye, mbifuriza gukomeza kunogerwa na gahunda z'Ijwi rya Amerika. Mwari na Erkabagirubusa, ubwo naho utaha.
turagushimiye Eric bagira ubusa dushimiye kandi n'abantu bose mwaganiye mu kiganiro cy'uyu munsi kuri mikoro hano i Washington mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi.